Sisi hatujazoea kutumiwa kiovyoovyo. Tumesaidia nchi jirani South Sudan, Somalia na kwingineko, and we have managed to have those nations come to peace and be able to live peaceably.
Hiyo ndio sababu sisi tulienda Bomas kupigania mambo ya gharama maisha, tukaambia wenzetu washukishe ushuru, wakakataa. Na leo tutaka tuseme yale tumesikia ya kwamba wameenda kotini kusimamisha mambo ya NADCO report, ile report ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka alitongoza kule Bomas. Sisi tutaka tuseme tunaamini ya kwamba hii ni njama, na ni njama ya hii serikali, sababu Kenya Kwanza hawakutaka ile report. Ni pressure ya maandamano ilifanya wakakuja Bomas kwa mazungumzo.